Legacy until noon with Vanessa Marawa.
It is 28 minutes until midday on Vuma 103. And yep, the legend himself is within. We are honored, we're excited, and already the messages have come through to talk about the man himself. He is with us, and it's great honor because also we have been on level Banbani. We haven't had people in the studio, so he's really one of our first guests in level one. And I would like to welcome him to the show, the great, the honorable Professor Otto Ezrom. Howard Mandakayise Nxumalo is with us this morning. Professor, good morning. I'm so glad you could join us.
Good morning. I'm excited too.
We've got a copy in our homes somewhere of that book, and we really it forms part of our heritage as Indlu eNtsundu. And so, Baba, let's just start at the beginning of your journey in literature and all that you have done that has impacted us, like KZN, because you are from Manje, Laiduze, Elosberg, as people like to say. Guningi, yeah. So welcome to the show.
Ngiyabonga kakhulu, hawu bakithi. Ngiyajabula ukuthi umuntu at Laiduze, abantu banawo umkhuba ukuthi le kude. Wathi umngani nami, kukude nakuphi, nawe kude. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje sibe ndawonye. Ngalezi nsuku lezokukhumbula amafagugu esizwe asezandleni zethu, akekho omunye ongawaphatha, akekho omunye ongawazisa, yithina nje esingayiphathela, siwaphathe kahle njengekhalizamantungwa, side siwasula aza akhazimule ngaso sonke isikhathi. Mina ngidabuke engoje, lena kuthiwa kusebaqulusini. Igamela vela ngoba inkosazana umntwana uMkabayi kwadingeka ukuthi ahambe ayozinza khona benesigodlo sakhe khona. Esithi hawu, angifici umuntu la, kukhona inkomo, ngiqulusile nje. Kwase kuba sebaqulusini-ke. Nabo abaqulusi bawenza kakhulu umlando wabo, ikakhulukazi ngesikhathi amabhunu namangisi elwa wodwa. Kodwa asebafaka-ke abantu abalapho, ngoba ukuthi uma kwedlula iNgisi lithi aniwabonanga amabhuni edlulela, bathi abantu cha siwabonanga, bashaywe labo bantu kushiswa imizi, kuthiwe niyabafihla. NamaNgisi futhi nawo athi amabhuni athi aniwabonanga amaNgisi, amaNgisi aniwabonanga amabhuni. Kwaba yinto ebuhlungu kakhulu kwaze kwasuka iqhawe lakwasibiya uSikhobobo. Wathi cha, yena ngeke ayimele le nto. Waya enkosini Dinizulu isilweni sidiluzulwathi, mina-ke angisezukuphumelela. Sathi sila, hawu, ngathi mina ngiphumele ekudingisweni ubuye ungifake kule nto. Wathi cha, uyaya khona. Hhayi-ke yahloma-ke, hhayi. Lapho kwaba nesibhicongo, bawashaya. Baze bathwala iy'ntshebe zawo ngengqoko bazise enkantolo, bathi nakho sesikwenzile. Kodwa akasize ngawo lowo mlando, size nje ngokuthi umqulusi waqala kangakanani, futhi yini umqulusi adume kangaka. Ngoba kusemqoka ukuthi sazi ukuthi indawo yethu iphetheni, indawo yethu inani.
I think, Professor, on that note, it's one of the things where, just listening to you, njoba uchaza, there's many conversations I think that we still need to have with you. Ngoba sengathi khona history eningi esingayazi thina about our own spaces, our own areas, that could potentially, you could guide us through this, about the importance of knowing all of those, the historical facts behind the places that we live in. One of the things that I absolutely love, Professor, I've always had a thing about names, amagama abantu, and what they mean. And ngesintu, ngesiZulu, abantu amagama ethu are very descriptive. Very descriptive. And noyise noma mabeqamba lelo gama, or you use a little bit of umthwalo, would, hey, I must live up to this name because it has meaning, you know. And what your name, Mandlakayise, it's very interesting, and I want to come back to what from that name has become part of your upbringing and your legacy. But also your father's name was quite a strong name. So can you tell us a little bit about the two names that I brought up?
Igama lika baba Qinthweni kwakuqedusisi. cha sathi waliqeda usisi ngoba umndeni wonke mawuyakuyena wabesuleke inyembezi amagama lawa awalula ngaso sonke isikhathi ngoba kuyafika isikhathi lapha amagama ebhala khona incwadi nanithi nina oh abantu bakwa lapha baseAfrika babengakwazi ukubhala ukubhala bakuthola le cha inkimbi inkimbi abantu abazenzayo ngamagama nezinye izinto uqhubha imlayezo amangalisa ake ngibuye lapha nje egameni la kwagogo wakho kwavumele nina umkhulu wakho wawumbishop Zulu manje sehamba nogogo wakhe wakho basuka lapha na 18 dale usothatha impesheni sebefuna ke indawo bazohlala kuyona bahambe beyibuka ke indawo beyibuka kusethi gogo wakho hawo nansi mina ngiyithanda kodwa umkhulu hayi angayizwa kahle kodwa ezehlele ngezantsi ke umkhulu lento ishoyo nje ndodakazi yamakhama isemqoka kabi ngoba isinikeza nezinye incazelo uyabona nje lokho engixoxayo manje kuphathelene nalento evuthiwe yokuhlupha nokuhlukumeza nokuthatha kalula abantu besifazane umageba umkhulu wakho wamvumela ugogo wakho ukuthi kuzohlalwa lapha yana wehlela ngezantsi akwaba yona indawo ekhethwe uyena wayesethi ke le ndawo lomuzi kuba kwavumele nina inina umuntu wesifazane wavuma khona kuyamangalisa namhlanje uthi nosevuma
kwavuma
wavuma elenini wavuma elenini kusho ukuthi wehlela ngaphansi wadedela umuntu wesifazane waba nesinqumo sokugcina
look at that
uyabonake ngakho ke manje into eyiningi ezidalekayo zidalwe isimo sabantu abakusona thina ngokwemvelo akubekho abantu abacebe njengathi eqinisweni uthiwa njengoba safuduka sesasuka le koKhemet sathi masifika koGibhite kwavuthwa impela ukuthi nendlela esiyibiza ngayo nendlela esithatha ngayo izinto simele uNkulunkulu. UNkulunkulu uyangena kithi adale ubuntu esiyibo. Ingakho nje thina futhi nomuntu asimbheke emehlweni ngoba uNkulunkulu ulapha emehlweni akho. Hayi ke asedluleke lapho. Kukhona enye into esikhule thina sitshelwa okusemqoka ukuthi sigcizelele ngezinsuku esifana nalesi. Yokuthi umuntu omdala awukhuluma uthi naye wena siyazi ukuthi lesabizwana ukithi akasho wesifazane nowesilisa noma ukhuluma ngomfana noma ukhuluma ngendoda aku akekho ushino hi kusakhomisa yokhona uceba wolimi lwethu kodwa esingaphakamisi thina sinayo inkinga yokuthi sokushintsha kanjani hloko sinsushino hi uheno hi mca unje kuphela ukhombisa ukuthi abantu ke emehlweni ethu na nasemzweni ethu bayalingana
yeah
ukhona ngoba bengikhuluma indaba evumele nina ingane mayonile ekhaya itsishayo angisikuthi ingane encane kakhulu mayisishaywa ke ingane iyagijima iye kwagogo ekhaya kukhona kwagogo indawo nje wathi kwagogo ayikwa mkhulu iya kwagogo kwagogo ukukhulunywa izindaba ezizikile eziwona zimise umusi ezinye zalezo ndaba umkhulu akazazi inqumo njengoba yayizwa abantu bethi ngesikhathi kwehlula amadoda kuyabikwa ningumqondo uthi kubikelwa besifazane ogogo labo ingane ke mayisingene lapha ya masiphakamisa njalo uba semqoqo obuntu besifazane mayiphuma nje abisathinto mayiphumile nje phelile icala ngoba ingeke ngena kwagogo kufanele ukuthi ingene endaweni ecwebisekile angekho zokuphinda ayikhulumise ukuthi bekwenze njani bathi nje uyohlala usinda uyasibona leso siqi
Professor, you know, in talking about all of these things that we've lost because singayibalekele ukuthi silahlekile kwamanje khona izinto eziningi mhlambe singayikhumbuli ukuthi sizenze kanjani nokuthi siphathe kanjani emphakathini Lena ye guidance nje ukuthi ngoba I understand from your story now ukuthi a lot of people have asked you ukuthi lezi story oyibhalayo yonke lento nothando nje le heritage yetu uthathapi and you've said ukuthi it's from listening to abantu abadala ababengabhali lutho ababenga you know pen ne paper you know kwange into engekho but itori babeyixoxa ne guidance oyitholayo kulawo mazwi abo is what has guided you in what you do now where who's left for us to look to because many households have got single parents or ubaba gekho or umama gekho there's piti piti nyana and so all these wonderful things like ukuya kwa gogo and all of these things that I think should still be part of us are not here anymore so you looking at your own history and looking at where we are now what is your advice to us as we try and push this thing forward
no cha kuhle nje ngoba bakhona abantu Oh noma bekhuluma lemsazweni bethi ngisegoli kodwa ikhaya lami kwahlabisa. Ngisho abanye bathi angisayindlini kodwa kothi kuphela kwenyaka umntathi ngiyekhaya. Bekufanele sikukhuthaze futhi sikubonge lokho. Kukhona abantu abaningi abahamba bayosebenza egoli kuqala bayishiya ingane zabo bacha. Ngeke ingane zabo zisebenze egoli. Khona inkondlo ngengufundele wona ngelinilanga engayibhala ngegoli. Uyazi ukuthi umqondo ndodakazi ukuthi kukhona umzalo yedwa owesilungu. Ngoba kufana nokuthi khona umuntu ongenayo ingane. Esengayithola ingane isilungu leso. Wonke umuntu nengane besifazane nesilungu ngoba kukhona ingane zodade wabo, khona ingane zabafo wabo, khona ingane zabazala bakhe, izingane zakhe lezo. Manje ke angibuke nje lapho ukuthi ngaba nenhlanhla ukuthi ungiphuma emndenini womdabu owawuyisintu ubaba wasuka wafuduka kodwa ke ubaba engahloniphe ngithi wabaleka washiya ekhaya ngoba indawo sithatha amabhunu ngaleso sikhathi phela ngamangisi awuthatha le ndawo esedlomodloma eduze wasengome lapho kudabuka khona abonopho kwakhona khona umashoba nomzilikazi abazaba umzilikazi uzalwa umanxumalo indodakazi kaZwide sahlala lapho ubaba ekuthunjana njengawe ubaba ke angazi ukuthi wayithanda kanjani izinto zesilungu ukukho skolo umkhulu wahamba wayokulwa esandlwane 1879 washiya umunye umfowabo ufela phakathi mayebuya umkhulu lapha yana wasindake kuthiwa wathatha amathumbu omuntu osefile wayidwathela phe kwakhe bacansefile bedlula hayi ke leyo singabe siyixoxa kodwa amagama abantu abalwesandlwane awaqoqiwe uafika kumkhulu wathi cha into ephathe nomlungu nje akaza ingene noma yisonto noma isikole uma nithi nje khona umlungu lapha ingane zakhazi lapha ngakho naye wephuza futhi ugane umkhulu wathola ingane intathu kuphela ngoba waze waganiselwa kusho ukuthi ke akazangashele kwatshelwa intombi ukuthi nangiyana umuntu lapha esimbonene inkomo olokhuzile babemthanda ngoba wayethi mayogeze emfuleni ageze aqede ome abuye aphindele futhi ageze amakathathu manje ke hayi basothali ansizwa ngxumala hamba egana ke masimelane wayegana ke bathola ingane ezintathu kuphela umfana ntombazane umfana ubaba omncane ubaba ke wabuye wabona ukuthi cha akulungi lokho ngoba umkhulu uthi abangafundi wathi ke noma bengasafundanga kodwa ingane zakhe ufuna ifunde weqaqe lapho ayemagudu wasebenza eplazini wajika wazwafika kwaMnyati athi osebenza emayini indona emayini yami enqabela athi mfanise emncane kodwa ubuke kuhlanzekile wena uzongiphekela awapheka waphaza uhamba wazagcina egoli ke fike egoli ke wafunda isikoleni sasebusuku silinganise ukuthi waye lapha wagcina lapha ebanga lesine kodwa eyithanda izinto ezinhle wathenga ngisho i-typewriter e-Parts of Standard 4 ngalezo khadi e-Remington engafunda ngayo ukuthi ayepha mina.
Okay, so
manje umama ke uphuma ngapha emfume eThekwini. Uyise wayenomqondo othi indawo iyathengwa ndawana. Uma efika lengotshe kwakhona ibhuno elithi funa ukuyidayisa indawo. Kwaqaleka izitende. Thina sesizokhulela ke ezitendeni sifunda. Bayavakasha kodwa laba sekhaya. Bamba ngenyawo usuku lonke bazivakashela bahlala inyanga embili ezine uma bephumile eplazini. Ugogo ohlangothini lwakwamama wayibhinca isidwaba ubaba omkhulu wayibhinca ibhisho angeza uthethe ubhinca njalo ngisho uthi ukufaka bese kuthi no aunty ubaba kuphela engambona ngakaze ngibone ibhinca ibhisho kodwa ngiyazi uthi esakhulu wayibhinca ibhisho ngathola ke mina ukuthanda konke lokho ugogo angemphelekezela lo uzala ubaba siyo kukhe inhlaba angikhombisa ukuthi utsha lo gwayi wesizulu wenziwa kanjani sishise abese thatha ke namakhasi kagwayi abhebe bengixoxela ke indaba ngapha ekhaya komama hayi babekholiwe bewa-American board bezicwicwicwana ngapha kwagogo isizulu ngakuhlanganisa ngakho ngothanda ngisekhaya ngayo yonke indlela.
I think one of the things that I'm jealous of, Professor Njoba Ngikuzo Chaza, your history, the nature, everything, it's like Ngikona, Pagat. I can see it, I can feel it, I can smell Nokwayo, Emoyen. That ability is something that I think is also something that is unique to you and your legacy. When we come back, I want to play some voice notes from maybe somebody you know and from one of our listeners. Just to bring home to you what the legacy is that you have, you continue to build right now. If you're just tuning in, it is Vuma 103. It's a Friday morning and we're sitting down merrily listening. I've got no issues just sitting back and listening to Professor Uoti Nxumalo this morning telling us some of his stories as we look at his life.
Legacy until noon with Vanessa Marawa.
It is 10 minutes until midday. It is Vuma 103, and we're going to go straight to our WhatsApp line and play you a voice note. And before Ngisho Ukuthi Iphuma Kubani, I'm going to first play the voice note, and I'm going to leave it to you, Professor Ukuthi Mhlambe Uzozwa Nawe Izwi Ukuthi Sengathi Ngiyamazi Lo Muntu, and tell us who you think this is.
Angibingelele kuwena Msakazi, dadewethu Vanessa. Angibingelele ngokuhlonipha okukhulu futhi kusolwazi umkhatshwa Professor Nxumalo. Ngibingelele futhi nabalaleli bonke bevuma FM kuphi la bekhona. Ngiyabingelela. Ngicabanga ukuthi kuyinhlanhla futhi ukuthi ufike ube student futhi ubuye ube yicolleague nifundise ndawonye nomuntu obekufundisa. Ngaba naleyo nhlanhla ke ukuthi ongoye sengifundisa khona. Ngize ngigcine sengiwuprofessor, ngigcine sengingamele department, ngangisondelene kakhulu noprofessor Nxumalo engigqugquzela. Zonke lezo zinto-ke yinhlanhla kakhulu leyo ngoba even noma sengiyi-lecturer, sina-lecturer, ube ngigqugquzela kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kumkhatshwa sithi akhule nje adlondlobale aye phezulu. Sikhona singabantwana bakhe asikhulisile. Siyabonga.
Sound familiar?
Kakhulu, kodwa abantu ababili ungenza ukuthi babe yibona.
Before we put you in trouble, let's just say it for you. Professor Nhlanhla Kubiza,
kakhulu, uyangempela.
There's a listener who also wanted to just say something to you early before you were even near Umhlanga. This is what they wanted to say.
Good morning, Sizwe. Hayi, angisakwazi nakulinda-ke namhlanje. Nge-speaker ozosilethela sona ubaba umkhatshwa. Ubaba umkhatshwa Sizwe is one of the legends akhona. Ngiyajabula kakhulu mina njengombhali ngoba siningi kakhulu iy'ncwadi zakhe ezingi-inspirishile as a writer. Iy'ncwadi zakhe engiy'khumbulayo, Ongisinga Empumalanga, Izinsizwa Ngamakhosi, Ikusasa Alaziwa, nezinye ey'ningi-ke nje Ngiyajabula kakhulu. I'm looking forward to the show. Ngizozama ukulalela, ngithole inspiration engayithola, ngoba I so wish nami ukuthi one day ngibe a prominent writer like himself. Ngiyabonga kakhulu, ungibongele nakubaba uSothondoza. Ngiyabonga, uThabani.
Thanks, Thabani. Siyabonga kakhulu. So, mina professor, one of the things I've been very open ngalolu daba lami lokuthi mangiqala la evuma about 4 years ago now. Actually before that, ngizokwenza i-breakfast show no Felix Hlophe. Ngangithukile ngoba ngakhula kakhulu nabelungu in terms of isikole nani. So kwakuthiwa ngizokhuluma 90% isiZulu. At that time, 10% is ngisa. I thought, hayibo, kanjani? Mina lo. All right, so the first thing that amangithengela yona in my journey to trying to learn and become more comfortable nesiZulu was inqolobane yesizwe. And I really wish we had time to unpack ukuthi what was the inspiration behind that, because there's so much knowledge in that book that even at that time ngahluleka shame first time round ngahluleka because it was just very deep for me. But yeah, it's one of the things I would like us to touch on when you do come back and join us. We're gonna have to take a quicker break and then we're gonna wrap it up with Professor Oti Nxumalo.
Legacy Until Noon with Vanessa Marawa.
It's on that note that we wrap up the show this morning. We do apologize, Professor. We had a little bit of a cross line this morning, but in closing, just to say goodbye to our listeners, we are inviting you back. We're going to sit for a full 2 hours and have a great conversation with the Professor Oti Nxumalo. As you could tell, the way he tells a story is deep and profound, and you almost feel like you were there. And I wouldn't want to miss any of this history and education coming from the man himself. In very briefly, Professor, the legacy is knowledge. How would you define yours in 30 seconds?
Impela. Angikale ngokubonga kodwa bahlobo bami lo bokhobisa noThabani. Ngithi lapho nikhona isinto sithi kufanele kukhanye. Lapha kuba yede iphepha ngibhalile ngusulwa lwayizolo amafaguge esizwe. Kukhona imiqondo emibili bathi isilo shaka walinyazwa zingamashumi amabili nambili, abanye bathi zingamashumi amabili nane. Kodwa ke lokho akukho semqoka kakhulu. Kusemqoka kakhulu engifisa ukuthi ngikudlulise namhlanje na esizweni sakwaZulu. Ukubonga isizwe sakwaButhelezi umntwana wakwaphinda ngene ngokuba alalele umntwana omzala umntwana omagogo ethi nakhu umntwana wakho kaDinzulu ethi lapha yakwadukuza umkhulu wakho noma lo washo waze wahamba emhlabeni efisa ukuthi ngabe liyabekwa itshe lapha kwadukuza indaba ke yonke amafaguku esizwe ezebekwa umntwana ebondweni nankulu kuthiwa kahlele lo msebenzi isuka ngalolo suku ngo-1954. Umkhulu kaVanessa uyena wahola befundisi bezi benhlanga ezehlukene ukuba bayovula lelotshe.
Wow.
Baphatheka kabi kwathiwa livulelwane itshe lomuntu ongabhathatiswanga. Ababanandaba nalokho. Ngalolo suku kuvulwa lelotshe khona into eyenzeka yesintu engeze ngayixoxa lapha.
Kodwa sizobamba khona lo
abantu. Asibambeke.
Kuningi. I cannot wait for you to come back, Professor. Mina sengathi ngahamba nje manje siyohlala somewhere sixoxe zonke lezi ngoba they're so interesting and profound. A lot of people saying what a blessing to have a professor in the studio today, and I feel the same way. Professor, thank you so much. I cannot tell you how grateful we are, and abalaleli are also very grateful for your time. Be well, stay blessed, and we'll look forward to our 2-hour special the next time you join us on The Legacy.
Unwelo lutho ndodakazi.
Siyabonga baba.